toni mon hediyankoɓe tedduɓe ka taskara mon dande fulɓe immorde Washington. Komin woni ceernugo Doumba koyene wondi e nder filmaji capantati aroji ɗi hande toɓɓere wotere kalten dow mum. Donald J. Trump ko kanko Amerikanaaɓe ɓen suuɓi ko ardooɓe e nder duuɓi nayi arooji ɗi yeeso Kamala Harris. Ɗum woni ɗiɗa ɗum lanɗo holliiɗo yo artu ka laamu e taarika lesdi ndi. Holno ɓiɓɓe Afrique jooɗiiɓe Amérique ɗo jaɓɓori on kaba en heɗoto yoga e maɓɓe e nder o taskaram hertinaa
areɗe happi tenbiion o waɗa ko inni ko waɗa ma o tetta waɗu kono noon ko anditingol kadi jama o aray no woodi fiɗigono ga aray no sakki waɗugol.
En jahan kadi Abidjan taskoɗen holno kabar o jaɓɓora ka laamorde Côte d'Ivoire.
Naatuɓe toon mbaɗa kayde yomowino artiraɓe o noon haani ni men mene
min na woodi gaɗa Donald Trump saabu Donald Trump yiɗa bulude reeru.
Donald Trump ka suudundaneeru kadi holko wonata battane mum e dow yuɓɓondire hakkunde Ameriki e leyɗe goɗɗe. En ettoto faamude yi'ande Amadou Diallo yaakorɗo Sénégal kiɗɗo to Paris e Demban Ndongo hertorɗo dawro.
Ko hitaande heelinde Amérique heewɓe jeyti kelan walla danndir wonkil ankil ko fii moƴƴile.
And that reason was to save our country and to restore America.
Ko woni nden moƴƴere ko hiwgol dande leydi men ndi e heeɗintingol Amérique. Jooni noon en suway kon ko farliye ko ɗo kam portoɗen ɓaawo duuɓi nayi an ngal nanondira ko wakkati fottugol arani en e imman to haawona. Polgal ngal waɗi en huunde wootere awa mi faala on anndinde ko haa honto ɗum woni teddungal. Mi weltan to on sanne leydi Amérique mi weddikitaako e ma.
Donald Trump ƴetti konngol kisan caggal média ji ɗin fellintinde kawu makko e ɗi suɓngooji hoore yaaku talata jowi sappo e goa ɓuru. Amerikanaaɓe ɓen suɓike mo junngo dow yeeso jukko lanɗo Kamala Harris. Mi ɓanngina wonde Kamala Harris ƴettuno konngol e alarba bimbi wote ɗen o inni o noddi Donald Trump weltanagol mo e dow kawu makko ngu. Ko wano noon Jo Biden ardiiɗo leydi ndin e alkamisa ƴaɓɓiinde ɗum siifi lontondiral laamu e dow deeƴere ka go'a ɓuru aroru. Keɗoɗen Kamala Harris e ko min suuti e yewtere makko nde.
Wattande ɗi suɓngooji wonaali no faalirano ɗenno wonaali ko wootanɗen kon kono heɗelan mi yewto on daygu fodoore Amérique ɓen jalban han fooma. Fadde hiɗen jokki jippiro ngon adi ɗo seeɗa yewtiduno e Donald Trump hoorejo suɓaaɗo on. Mi weltaniimo sabu kawu makko ngon. Mi yeetiimo kadi wondema mi wallitotomo kanko e ɓe o gollidata ɓen e nder jaaɓondiro laamu ngu.
Joni noon jahen Nouakchott mi lamdi Demban Ndongo hertorɗo dawro holno o taskori ngu kawu hoorejo république naaɓe ɓen. Keroɗen jiyande makko.
On yimɓe pour mumin ko surprise mais pour min en tant que analyste politique wona surprise tam ɗo ndo wonno gila Donald Trump tan wonduno e Jo Biden kañum e ɗiɗ tan wonno haade Jo Biden woppide ɗum suko muɗum gila ɗon déjà victoire Donald Trump koko dessinno koko fewnuno ha feewi. Gila noon o ummi noon debbo o ari kadi suɓugo ndo suɓotee nde ɓe suɓaani ko wiyete primaire uji démocrate uji ko debbo tan suɓaande wonno ɓe ngalaano temps wawde suɓaade e nder koye maɓɓe. gila ɗon mbimi wonde Amérique ko wiya Amérique ko debbo meeɗa ardaadeɓe taw heddi noon debbo yii élection kono haɗaani debbo meeɗa gañaade. gila ɗon kam ene hokkunoomo une large victoire yeeso debbo o. min hertoɓe dawru min mbiyata ko wonde ko démocratie Amérique yettaaki taw haa koto debbo no ardotooɓe. so wi jiri ko démocratie Amérique soit wonde mature haa ko debbo no ardooɓe ɗum noon ko ɗum woni caɗeele gadiɗɗe.
mbiwɗa democracy America hewtal don taw holko dum fini
wadi mi halde dum ko America boyi wonde America kono debbo meeda yettade won nokkuji won meeda okibbe odo place
tarika no jonnuma gonga ha fewndo do e anko a hertordo dawro ko misal hongal ngu kaw Donald Trump mbawi okkude Afrique
e dum way hokkude Afrique won gede won go pinal e famde wonde politique mo yimbe cikkanno ndeno amerikaji kanyumen garani hiidaade yimbe tan en nawata himen hande shin sa nangi dette ko mbiyata jango aduna o ko Afrique o woni jooton mbaawi jango aduna o ko Afrique woni Donald Trump e andi ɗum il est obligé de hokkude o wadde hokkude ɓe jungo yoɓe ngare jottoten ngare kalden ngare mbadden masala ha on saha e ɗum gasa wona nafoore Afrique
hertordo dawro Mauritanie najo hediden do joni jahen Abidjan lamorde Côte d'Ivoire taskoden no kaw Donald Trump jabora ton nultondirado vewa fulful de Abidjan Amadou Diallo neldimen jantore mum
subagol ardotodo dental lare Amerika duubi nay kala ko hunde hittunde e yidube dawro humpitibe ko fejjata yaadu non hikka kadi Donald Trump e Kamala Harris no mari yidube be e der Abidjan wano Abdoulaye Sow defowo yeya wondo ajami kanko ko Kamala Harris burannomo o weltorali ngal polgal Donald Trump sabu e bore makko ko fewti e ferbu ngum
be yawo be ala kaydi be natibe ton be ala kaydi mo wino artirade on non ani ni men manage ko Allah fewno bernde makko nden o yidadu non fo yimbe adu non fo ara wana artiyaabe tombe ko dum men me wi ton sino sago amen no dum men ngarayno de wana wi do artiyaay kande sego be falla mo do Amerika ara me de huli
e bangi yidu be Trump be ko welo welo wana Mariama Diallo bi Burkina hodo do Kumasi kanyum hino welti ko taikon ko Orlando Kito yaro du bi chapande je je tati foli kasugoji do
ayo dum ade salmini sonne ke Donald Trump bi election mi yelti Donald Trump min nao digada Donald Trump tabu Donald Trump yi a bunu de redu parce que bunu de redu e ru ago wota ko min kam yi imi sanne to Donald Trump
e ko buri dudu de yimbe ben hari humpitaki ko fewli America wala ti dinafi dawro lede janane wana Umaru Dikko malinaje jangi nowo hodu do abobo kanko hari tode o yejjiti nyalande subongo
subirgal hora ko leydi America mine horam ni mi hebali gewde dum sanne sabu dum mi walana non dum haaji sanne hol hunde fur ko habbondiri e bangal leydi janande fur mi heewa wadde hoore impliqué hen ko woni kibaru torran won kale sahel nan non dum ni min ka buri wadde kam intéressé dina keddu inshallah
Abdourahmane Barry ko taskotodo dawro himo sifana den ko addi yo jama on durno ko fejjata America e leydi janane
yidde gi on buyi wono enen balle men on be afrika men buyi e harno sabori obama yo walli Afrique piji buy mais be yali tigitigi on ko ni hajiga mu donc jama on burti famu dara lami do Amérique ko Amérique lami na Afrique lami donc et puis piji buy kay e wano no Amérique me woni gollirde e hawre jidin mi do tanjini wodi ko satia jama on donc fayda ko dun hay jama on hebito dun do
leydi Côte d'Ivoire no tawa e leydi de dental lare Amérique burata hu wondirde ka bangen jengu limore jago gal halfangal faggudunum holli wonde e hitande ujune didi e noga e tati Amerika sodanno Côte d'Ivoire ko fawi miliyaruji temedde nayi e chapande jeego joyi e feccere sefa hibe tawa e wombe wallitade Côte d'Ivoire e bange habugol kulalinkaku ara e andintinay horebe Amerika ben ko Barack Obama sakiti arde Afrique Donald Trump e Joe Biden lontibe moben tipali Afrique taho Amadou Diallo VOA fulfulde Abidjan
Ajarama Amadou Diallo horejo subado o dum woni Donald Trump no fodi ustugol togeli panta faggudu Ameriki dannina hareji kono kadi amo ebbi nattugol dannotobe be mara dereji mi yewtidi e Abdourahmane Diallo katantejo politiki e rendo Ameriki do e Aboubakar Akumba Diallo jende yankejo ginenajo be okki en jiande mabbe e lamu Donald Trump e der dubi nay aroji di kederen yewtere nde Abdourahmane Diallo mi adorama an ada tamjini ka Donald Trump latina gollugol de fodoje makko fof
arayno satti jaba gol tigitigi on galandal on ko woni tun haray sen yiltiti ke seeda en taxi ke dubi nay Donald Trump lamino di ko honno mo fuduno ado lama de din dubi na edon e eske o wanno kon ko fuduno don donc arai do jaba wongol ko buri kon ko wawno wadugol kon ko fuduno kon o wanno ko wawno kon piji go fuduno tayno wawa tan wadugol kono piji ko fuduno kon fota e wawa wadugol ko burdi din o wanno do kadi so fodi arai den happy tegi tigi yon o wawa o wada ko inni kon wada ma o epa wadugol kono non ko angin tingol kadi jamao arai no wodi piji go no ga arai no sakki wadugol hay si taymo mari dole wadugol di kono arai no sakki wadugol don toppe tati den habbi mo do wadai di toppe arai mere nde ko inni kon gere yondi di so lamike di gere gere acai gomu dum don den tangini o eta gere on ikran to Europa gere on Israel Iran en tangini dum don o eta to fiyo yo hippu paske limbe ben habbori mo dum don moya ko inni dum ko inni kon on acai jamao en tangini si weltingol votan be moben o e pai natugol jamao on inali wonno nakkirai no hali estango paske ken angin ti jamao Trump halagi kongudi makodi no ton wonde no dolni buri kuda makodi to ngande ne do foko president Obama buri natugol jamaa di president be sakiti be do fo wari kanko o hala kan nanon to wir no kono ko kanko buri natugol jamaa o tan mundum are ko economy on dum don haray o wadai ko wi conflict le makon de to pero taki are ko ma wada de ki be yimbe vota be mo be yo wonti
Akumba Diallo e bangal yubbondire aduna yankoje Donald Trump no mari darande sertunde e darande lamu feundingu e gite jende yankejo holno yiruda batte ruttagol makko kalamu e dow yubbondire hakkunde Amerika e leyde goddé
mido buri e tanjinade kala ka tawi Amerika hebata bura fou be yollotako dun don non haray hina e Donald Trump fuddi hina e makko haadata kono mido tanjini e galdo Donald Trump o hakkilai si o huwa si on anditi o yasai o yettuno ahadi o nattai ko innete nelabe makko ben Israel Jerusalem si on humpitiki si on anditi o nattunobe Jerusalem kono be Ameriki weldi ben fo jokkalimo wandi dun no hersi nani leydi tawori hino mari dole hino nabidi e yimbe buyi hino walle kadi leydi buyi dun don kogo didi mido tanjini e galdo Donald Trump hakkilai e ko wattawo way hara ko dun do woni sakkitoru makko laamagol ka leydi do haray o hakkilai kala ko watta e der adunaaru dun ko mido buri e tanjinade o fodi jama on wonde ma gere yidin o duitaydi o fodi jama on wonde ma o joddina e be habobe be yewta o moddintina hakkunde mabbe mido buri e tanjinade dun don ko fodari sattundi kono dabbo laamu munnoto gite den on tigi ndara ko hedotobe mo kon welata dun kon ko hala dun dum mido tanjini ko dum o wadi
Akumba Diallo Abdourahman Diallo mi yetti on jarama orngal sungoji di juuti addima siboji e kongudi musudi durbe no habbino ka Ameriki wotani ma VN lammini debbo ko wawno wonde aranal e der tarika lestindi kono ko Donald Trump wawi sipude ma VN yeyude e boje dawro makko yeso Amerika nabe ben mi lamdi yoga e Afrika nabe jodibe Amerika do holno be sifori subngoji di e kaw Donald Trump kedo den do Kurayra Musa e Dr Hassan be fof ko Nigeria nabe jodibe Amerika do
ko wadi Donald Trump hebi president elect komi ko fari yimbe mature be donde metidi e bandira be mabbe be VI e robe mabbe worbe mabbe bibbe mabbe umme jeheng ngaden koken Donald Trump kaw ganto en gada ay non en kebay o debbo balejo hanku warata heba kaw do en biata enka amang komi andi non no mi andiri jodi ki America dubi sapo etati dudu e mi andi non be gada ta be ngiata en balebe sannan kuma Roy Warbe balebe don ma anduden ko ina Africa worbe balebe ngi at jabata debbo woni yeso mabbe dun don wadi hokki Donald Trump kawo gan worbe balebe fu jehi kama ako sannan don ma kufaru to e Gaza yimbe metol dum ko dum yiata e dum wara yimbe control bi dum accai wago kabeji e duniya run wadi walliti Donald Trump sosai
wariki Trump o ustai to be garobe leddi gam bature en so ki bawo makwa bo be don gada bayani yimbe dudi garobe leddi nin wato immigration so be gido ustadum o farta be ngala dereji to dum bo yimbe meden garbe daga Africa be ngala dereji dum wawai dum hauti da mabbe to himmini di mako di America o wawai ona sahalaji Africa amma anko gaba go'o dangantaka mako leddi Afirka na dun sosai hanko Trump do hala Amerika wani mo o yida Amerika na sahala ji leddi ji goddi hajun dum ya obiyata Amerika face ko ardini o yidu ko wada hala Amerika American nasta der hala ji mudum hanji to nasa hala jileddiji goddi o wi o yida honu o himminai koni koni di fu di Ukraine di Middle East leddi la Araban ko en ton o wi o yida dum fu dum dala haure o gam o mobta shede den o mo ina America
karabo ko hertinana do kaw Donald Trump e do suudoji hore yaabo America en jokkan yewtere nde gada ko fofi etoto famude holno leyde adunaru jappori ngartude Donald Trump kasudu daneru e holno lamu makko battinirta yubondire hakkunde Washington e lesde duniyaru dum woni alhali diplomatie ko Amadou Diallo non diplomate je Senegal najo consul kiddo Senegal to Paris yewtata en film caggal kaw Donald Trump horebe adunaru adondirno noddugol weltanomo tipude e dubi nay makko ka sudu ndaneru gila hitande ujune didi e sappo e jeedidi fa e hitande ujune didi e nogas e go dudube no habbi ka njubbondire hakkunde Washington e lesde godde mbayli yor mangara nultondirado VOA fulful de Paris heblani en jantore nde kedonen
Amerika hebi lamdo keso Donald Trump fuli fu unira hebno hakkunde makko e biyetedo Kamala Harris Trump woni capannayo njiidido president mo Amerik gartugol makko non e laamu ko ko wayni deñani hakkile leydele Europe de wonde fedde wiyetede Union Européenne president France Tiagal nde wimo bismillah nyaganimo yo jogoro e jam koko suuti konguri o wi leedere de ganduda kanje goni der Europe ko mabbe daro be dado be tinno so be jidi folde ko jogoni ko arde joguide kongol e laamu France wi ko dum don gardido leydi France hali e batu mabbe kedo den Maud Brejon.
Président de la République, vous le savez, a eu l'occasion d'adresser ses félicitations à Donald Trump et d'échanger à ce sujet avec le chancelier allemand.
Djougui de l'âme allemagne, Nevi Olaf Scholz, Kanyum Kadi, oui, Trump, Pissimila. Siftuni Rome Kadi, Hakunde Lady Lide, oui, Kopissimilabe. Tourisi, Lady Nauru Rongo, Kanyum Amérique, me Kartimo Trump, Mimimo, Aigoto wa Wadefere, Abindastina, Kopipuko to Ukraine. Fête de l'Afrique de l'Union Union africaine kambe ben bismaki taw Donald Trump kono leedele hewde bari dum Afrique ko wayno Afrique du Sud et Égypte VOA fulful de Paris Yoro Mangara
John Garen e yewtere an min e Amadou Diallo onko diplomate jo Sénégal najo o woni buri dubi sappo consul Sénégal to Paris yewtere nde no yowi e ko hasi wonude batte laamu Donald Trump e dow o yubondire aduna yankoje kedolen Amadou Diallo mi yettima
ewa ajaram ciano misalmini hatutobe radio fulful de Amérique vraiment mbodo yatton no feewi e golle modje de mbatton e ko balloton e leñol gol ngala e be pama ko yaate e aduna ko
anko a diplomate yo mawdo kalen ko mbaay wonde batte artugol Donald Trump ka suudu ndaneru e bagne njubondire hakkunde Washington e lesde godde e der dubina yaroji di honno yirda dum
e gartugol Donald Trump to mbida to e galle danejo galle mawdo danejo no wayno Europe wonno min ko do burmi jodaade ko do burmi andude yim Europe ina jogi hen kulhuli seeda hande cadeele de jogi den hakkunde Ukraine e Russie e den gandi Ukraine buri tambi dum hande walluno dum e doole ko Joe Biden kanko suusni leydal Europe be wallude Ukraine bala ina darto Russie seeda donc so Trump ari don en wadi kulhuli seeda wonno Trump ardu ko e doole kanko jetti sena gedal gongal gal Europe do ni jigi kadi kulhuli to bangi ko commerce wono ñeeyo dirde hakkunde leedele de ebe kulli mabbe mo beedu taxuji di pour hadde leedele de do yeeyde ton addude ton jeegu tobere tatobere ne inu wadi kulhuli seeda hakkunde to affaire Palestine e Israel parce ayi addido wadde mo féliciter ko Netanyahu hay sinno ko gonga ni analyse uji de yimbe yurni tobe e be tikki juulbe be goto ni Trump no feewi en tout cas Palestine ina jiya e kulhuli hande leedel Europe bono jogal dum wadde gere
ay ahali ko fati e hareji ko woni wadde fewndo do e der adunaru kono non kanko Trump dey o innuno ama o laami o etoto no dun darora tentini hare hakkunde Ukraine e Russie kanko kan o wiuno e der nyallal gotal mo wawi tun darnude den hare da tanjini ka o mbawa wadde darnude den hare
o haali dum o wi ko dum ina jiyay e ko yidi adade regle de kono madum wat cadele seeda ka cadele de ko de tidi surtout premier cadele de sobe nandiri habe bi e joni en tacci harande kono yimbe mbawi dum rewndade ha wade respecter wonno problème ko problème kerul woni Russie ko naati e der Ukraine wodi ko falti ton wi koy jeyande mum Ukraine sari holno be mbawi nandirde ha dum don waso goto fof wada hen respecter wonno ko bangé jimbani tobere didi be reto o don bangé woni affaire ko biira OTAN woni organisation France Atlantique Nord o doni do wadi kule de gananda horema woni sa jeewi kule den anda ko article 5 ino wadi don o hon ko honto ligey mo fonno don wader mo gananda horema ko kanko e leedel Europe be pour dum wadde kono be pour l'instant so wi tan kanko tan mom regle probleme o accabe dum ma dum madum jibo seeda to bangi enen der gestion de conflit to bangi cadel de
Johnny si en jetti Afrique kiden andi Amerika leede wonde ka fande Sahel njubodi mun na ko feewi e di dubi cakkitidi do holno yiruda batte artugol Donald Trump ko laamu e jubbondiral hakkunde Amerika e leydi Sahel.
Adande Amerika e be jogi doole didi ko kambe buri ndadi aduna ko fof e de do doole woni to bangi militaire e denagu leydi ko kambe gardi aduna gedal dimnan gal ko to bangi kalis woni dollar to bangi man to den gandi hande ko France bunno ton hewdo jimaande kam gonno jimaande leydele men e be puddi be dande cadele sedde e der lokumano leydi wani no riisu nan ara kono hande position ono darnde Amérique e odo nokku wadata fawato ko hande holno be liggorto e der Russie e avec holno be liggorto e Russie tan sansat mbadi di e der Sahel kono so woni wadi jokkondiral hande Poutine e Trump ma wad ko dum wayli seeda e der nokku meno taw ina wawi beydude teñudo nokku o beydo yimbe be mbaw rentude pour wado liggodaado pour wado holo ngeddu pour wawde suusndede par ce que mbimami ni amen to bangue sécurité to bangue denagu leydi e to bangue ngalu woni moné ɗum kalmo ɓe jiɗi liggondirde hande ɓe liggono par ce que kamɓe ndadi aduna o e ɗeɗo gueɗe ɗiɗi.
A jarama Amadou Diallo, mi weltorinde yewtere VOA Fulfulde weltanike ma. A jarama.
Jarama fe ceerno, weltinimo.
Aɗon jokki heɗagol VOA Fulfulde dande fulɓe taskaram e hertinaɗo joni keɗoɗen jiyanɗe heɗiyankoɓe amen ko fati e o alhaali mo wonɗen e haalde fi mun ɓe neldi jiyanɗe maɓɓe e ko ɓe habbori wiyen laamu Donald Trump ka tongode WhatsApp amen keɗoɗen.
Inde am Abdullahi Muhammad, mbiɗon nder gelle e mino fi Abuja wonnon. Donald Trump waɗi zaɓe ɗum temmini alhamdulillah min minani belɗum zaɓe sabu e sagaɗo mo mi waɗayno supporting hanko ɗo Donald Trump. Ñamuki mako gaskiya mi suɗatama mi waɗi celebrity sosai tomo welirinmi hanko hanju woni mo yiɗa yawan rikici ko shafi waɗuke supporti wondi leydi wagaedi haɓide wondi sai mi luri hanko e mo ɓuri yikki mo okka seede ɗum yaha ɗum natta sakani leyɗe ɗum hende haure Donald Trump Allah okka ɗum jonde jam.
Indian Jibrin Ibrahim daga ɗo Abuja Airport Road City Gate. America ɓe gaɗi zaɓe maɓɓe successful ɓe kenyi damuwa wala to zaɓe maɓɓe ɓe keɓa ko ɗum tangarɗa ayi neɗɗo ba natta e shago soda fi wurto successful andama ko mo natti mo waɗi gaskiya da ndi leydi meɗen yana ma en jangai yanayi noon no ɓe gaɗirta zaɓe mbiyen noon gaɗirten zaɓe.
Barisita ɗi tawaɗo bene ay ko fati e laamu heɓago ɗo Amérika to ayo fadde makko warɗo tawini caɗele kane heewi ko ɓuri hewde leyɗele kewɗe eyo laamu muɗum potal boni yiru Mali e Burkina e Niger e leyɗe goɗɗe e Guine en kono ugré risi anga caɗele ne heewi ɗo laati Amérique wonno ko tiggitette Allah kanduno daña ko waɗi
hono woteji Amérique ɗi hoko ɗum nalnoto Donald Trump yo o waɗa ɗum yo o waɗu no dartinta o waɗa feere no dartinta hawreji na kaɓe gonɗe nder moyen orient kañum e hakkunde Russia e Ukraine saabu dowlaji dentuɗi Amérique kam tan jogui sembe ko wawta darnude bolbole ɗe.
Assalamu aleykum dande fulɓe min ha ko ndarumi latago Donald Trump horejo leydi Amerika waddai jonde jam har nder duniyaru waddai jahol yeso.
Yankoɓe tedduɓe jofi timmi yewtere men dande fulɓe komin woni ceerno mo Doumba mi weltanike Abdourahmane Dia Lionel Gahima ko kamɓe mbannitilam no dande fulɓe latora gila Washington mi weltanike kadi noltodiraɓe VOA Fulfulde kañum e ɓe hoɓɓe ɓe kalduɗen e mum e nder o taskaram hertinaɗo iɗen hokkidiri aadi e yontere arore si Allah jaɓi miɗo yalani on jaam nokku kala ka gonɗon e adunaru on jarama.